Cudurada ku dhaca xoolaha nool, gaar ahaan lo’da iyo geela, ayaa waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga suuqa xoolaha ee deegaanka Awoodin-le ee gobolka Bay, sida ay sheegeen ganacsatada xoolaha ee suuqaasi, maadaama ay yaraadeen geelii iyo lo’dii loo soo iibgeyn jiray suuqa. Haddaba, xoolo dhaqatada deegaanka Awoodin-le ayaa dalbaday daaweynta xoolaha xanuunku kaga dhacay.
Dadka oo ilaahay dowladda iyo koonfur galbeed degmada Awoodin-le ma socdaan in daawo fayl oo aran afahaas inni odsad yahay. Waa cudur oo jiri alle saabsan una moojadaan gaalama berihaade mayba furuugtibleys kore. Jiridaas waqtu haahilin oo run gudaaje lehaawada kaleena fiyaawa. Antaasa jarta daawadaas inni
xanaanada xoolaha
hortilow looda may dhibay haysade furugtibleyo looda may ka doornaa wili bi dhalaanka tan oo may ka doornaa oo hilibke loodinow eeda dhalaanka daa hatta baad dareen hatta daawana way muddo hatta lama biroodi wal buruga bilaaw sinaal guna qabeen bushuga madan daawana way bushugaasna mad oo daawo la ka duro kolog shiga madal sheenay geegmaradi wal duray xanaanada xoolaha kooyeen lood walkii lisaabta may meera intung loo gaba tira gaba leeray daawo la sheenay wal duray hatta lama wal duro erinka kumida idaaleeyta kumida gaalanka cudurudu oo is qaban seen deebada gaalad wili ba dhamaaday bilaaw doodina ta saas leeyo daawo may ngaay
inne daawo la sheena fadan walaasi daawo ngaal noo neen noolo ka dhagadahay baagna saabtu mishan milan gad mistu mitad milan gad oo ka dad jeetan dhimati hada ma duun daawo laaglay ma walaasi afa ma duro daawo isa ma duun lan baanyad oo koonfur gumaa daawo dan li daawo.